si government ya kunembonya bonye wange wajule bizibu ne mere ne mburwe okulia na imbe biruma abantu nganjagala mukyuse mu mbeera kyokka mwe mwongera bukyayi. Uganda yatufuukira ekizibu, bannansi tulinga abakwira n'endaga muntu mwazi w'ekigeru. Sikweko tubasaba obutuze, Uganda mwajeekuza nkakasizza, olaba amukwata ku mmwanyi n'empuuta n'ekubya omuvubi. Kyokka nga yaffe yatonda, mukene yawerebwa okuvubwa, bangi baafiirwa empiya, baddayo dda mu byalo. Abamu bali kunga nakasongola mwennemye okkuba endongo, sente nafiirwa eziwerako. Mwanda kishibira mulina emitima gya nsolo, mugamba mwalumya nsomu newamwe gye mwatugoba abantu bafiirwa lupiya, baali basuubudde ebintu. Kyova olaba olumu mbasigirira abantu be mulemesa emirimu, enkeera be musaba akalulu. Bannayuganda mwatufuulira ddala endiga, mpozi fulufiga beebawa busi enseero. Bannayuganda tulabye ebizibu, naye nga lwaki bantulugunya? Kulumirirwa muntu wa wansi kyekindeetera ebizibu. Nammwe yowe mutya bafumbo, omukazi atabukanaanoba ng'alaba gw'afumbira ettooke. Tolumirirwa muntu wa wansi, nabatanzi yankuba akamambwa, ekyamu kyewabifeekera kamasita kikaali katono ng'atekayamba muntu wa wansi. Kyokka gavumenti yakunekusubira, abantu betulugunya, abaana baabwe be basaba obufumbo. Mpulira mwagenda mu nsiko okulwana, mukyuse embeera, lwaki yeeyongera kutabuka? Kiki ekibaleega emisuwa, ne mutufuukira abakambwe? Kiki kye twasobya kye tuliwa? Bwabanga kkoni ye yakomawo, mutubuulira amazima, abantu battibwa olutatadde. Yandiba pandagali nga ye yaddamu, bantu bawambibwanga nga mpaawo na musango gwe baakoze. Ku lwa Nalukoola baakuba abantu, omwawule ye yalusookamu, kuulu ne sappule yagireka. Bagamba yedduka ekibabu, olw'ekibabu yakituulamu, ku mbogo kwaliko enkadde. Nabasa yajja musabeeka ng'alinga eyokeddwa abalongo, kumbe kibooko ze baamukubye ze zaamunuubula omugongo. Masongo teyalina omubiri, namusanze yagudde mu bubako, bwebaamunuubula essabi ensa. Bannamawulire mukulika embeera, toyite ekwekekamu amazima, kw'olumwalaba ekizibu. Saako okumukuba akabi, kulumirirwa muntu wa wansi kye kyamuviirako obuzibu. Kyagulanyi okulumirirwa abantu kye kyamuviirako obuzibu, ng'ayagala akyuse embeera. Sekirinya wummule mirembe, ekyamuviirako obuzibu kulumirirwa abantu ba wansi. Uganda bakukwata n'ennyama gy'ofumba, kyokka mu kkooti n'owoza gw'amalibwa. Esi gy'okumusiba batyo mufaananya akakima, kwagala kuyamba ba wansi abafa n'obulumi. Bw'otunuulira ku masomero omuli abaana b'abanaku, munnange embeera ekuyungula amaziga. Uganda ngagga nnyo Katonda kye yatuwa, nkolimira ab'ekkusaba okukotogera abanaku. Kyokka bwe twogerako tufuuka ba bulabe, nga kano kenjogedde naaluwona. Baana bange mujje mulye katono kenfumbye, nkimanyi bwe ndiva omulibeera mulumi. Onale bonna katushakire bukoma nsimbi, munnange weebale okulwanirira ensi yo. Nekipuluka kensa ambira baba jumba, bwe mba nga nze nsoose alabiriranga abawere. Omuntu wa wansi ng'alabye, kyokka abaagala okuyamba ate be bafuna ebizibu. Abanga omuntu wa wansi ng'abonaabona, tunadda wa Mukama tukyusize embeera.
www.facebook.com